xaaladii aadi kullayba dhibka oon ku daran hadda geega haysada biila-aan warta shalaya booyigana male eelashii laka ororoda lahaayeen nimankii iyo haysadaan ordaalahaya walantalayoona waaysanta maamul oo manaa oo jiro hadda geega oo la arhaw maamula reer meel la arhawna ma jiraan biila-aantu walna masuu bii koran bulshada meela degana bulshada hadda geega digin maraflanka qiimo badan iyo degan wala meelaha taan doorada waa isnimay buwa rafaadka wadanka yaala yaa ka mid ata